feature. You're my drug, yeah, I need ya. Cause the points in the shuka. Sucky dough, sucky foods, baby, all I need is you.
To me, yo nitaka kila saa. Hataki niende studio, hataki niende far. Msupu wa geti kali na napenda gaku skunk. Budake ni law, ya na madhake ni judge. KMTC, ya nataka kuwa nas. Last night, Asha tumalink ya OnlyFans. And that's why, miuka penda sana kaki dance. Sometimes, mina mpata kana soma sams. Fine girl petite, camel toe ndani ya pants. Dimples kwa chick na ni pro wa romance. Uliza uko east, wanamjua umo one. Ndani ya nganya medandia na mechandai kwa garage. Siri zake yeu ni show na nipenda that much. Fano skilly bang, yeu skiza wap wap. Ana daima weng, mina uliza how much. Peng wa mapeng, na iza sema that's facts.
Kitu kali kwa sezi feature. You're my drug, yeah, I need ya. Cause the points in me shuka. Sucky dough, sucky foods, baby, all I need is you.
Ndiye ni mshaya na jificha. Lakini insta mapicha ni za diva. Na tukibonga neka simu loudspeaker. She's the type that pays bills tukilink up. Cornrows yo nishuka kwa ikichwa. Ngoma zangu ndo ameweka kama skiza. Ride or die neza mua kwa kanisa. 6996 tukiwa kwa giza. My Mona Lisa. I never miss my exes, chukua visa. Tuende noko Memphis. Tabia za ghetto na lisomia Hillcrest. Ni mstylish maluku za Pinterest. Ana ni die like a told that needs toys. Date nights anafunganga kikoi. Akiwa tipsi ndio ni mfiki woy. Big baba sizi kosa kumspoil.
Kitu kali kwa sezi feature. You're my drug, yeah, I need ya.